quoi.
Msiogope kumbele tu walie ndipo pote makabila liwambia msiogope Yanga ya wananchi mabingwa miaka yote kwanza sina mashaka golini akiwa diala hapa mwamieto stasi kule dijuma msera kati kuna muda thili na ucho dokta mpira umeme ukikatika ujue kakata bangala Masapasi azizikia na nyumbulika kama kishada Lomali sabisho pigia mitungi kipenzi cha wadada Pembe mikisinda na moro kwa na wapashida Hawa kwambio si binadamu tunawaitaga boda boda Ila mwenzenu na wazo, na wazo mie, na wazo Mashabiki wa Yanga na wazo Nikubalie na wazo Nataka tukubalia nena kuna wakupinga Zambi zote za JCM tupewe mashabiki wa Yanga Nauliza kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Kuna ubaya Alikamwe kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Ala Fati Haji kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Injinia kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alwatani kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Privadinho kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Wajumbe wa Yanga kuna ubaya kwani Kuna ubaya,
Hakuna.
Kuna ubaya kwani Basi tuwete pija makofi, pija makofi, pija makofi pija Pija, 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 tena sija ona pija Pija makofi, pija makofi, pija makofi pija Pija, pija, tija, tena sija We basi chesa kama mayele We mayele, we mayele We mayele, nionde chesa mayele We mayele, we mayele We mayele, asema ta Asema ta 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 Asema ta 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 Wanangu wa Yanga simlisema Simliongea Wanangu simlisema Asimliongea Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafua Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafu Basi twende fweni jezi fua Tuonyeshe vifua Fweni jezi fua Tuonyeshe alika uka fweni jezi fua Tuonyeshe vifua Fweni jezi fua Tuonyeshe injinia fweni jezi fua Tuonyeshe vifua Fweni jezi fua Tuonyeshe aluatani fweni jezi fua Tuonyeshe vifua Fweni jezi fua Tuonyeshe basi kwa mshikilie chini kwa chini ucheze singeli Ashikilie chini kwa chini acheze singeli Mwana kushikilie chini kwa chini acheze singeli Ashikilia chini kwa chini acheze singeli Abasi pigia kofi moja kwa makabila Makofi mawili kwa Alikamwe Makofi matatu kwa JCM Mpigia makofi mengi kama unaipenda Yanga We mako, 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 makofi We mako, 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 na wana We mako, 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 makofi We mako, 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 asema woyo, woyo, woyo Tia Wananitanga dula makabila yani king of singeli Hii kwa niaba mabingwa Wegu di masa Pija vinata mwanangu Moja, mbili, tatu Wika, 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 wika.